Poa twalipasha moto, twalipasha moto. Uchokozi hatutaki, twadekeza na kama watoto, ah, kama watoto. Yani, ile penzi linavyoshamiri, natamani mpenzi ni kuibia siri yule jirani. Pakistani mahaba mweku mweku dale twa mweku wana chumbali peku peku lazizi twa peku wana fuwa nyesu nyesu my baby. Twanyeshana mambo yetu yetu lazizi. Twaridhishana atufurahi. Tupulize maputo tupasue tena bado baby tena kwenye mioyo yetu yetu ipasue tena.
Singing down my mind, trending on the inside.